Oh non, ça, ça.
Badji alone. Ah oh, ah oh. Oko kanao, oko kanao. Ah, oko kanao, wacha wote wa kule ward. Leo ni lazima joka tambe kata knife. Ah, hizi za Mungu cheki, ziwa bebe. Ah, mikono juu twende, one leg game. Ndani, ndani, jili na donjo. Yani hawa wanatitu wa bebe kwa ni rada gani. Ah, oko kanao. Okoka now. Ah, okoka now to G-Nice Joby Bad. Heaven Joe wasunde bash moja tena guan. Ah, huko bazenga cheki. Ah, bebwe. Ah, mastingo daily cheki. Tualete. Hii njili inashika cheki okoka tu. Hizi za goda zina pressure buda kuja tu. Tukule doba joe njili tu inuweju. Anguka nayo ndiyo dance ime come kwa true. Okoka nao, wacha wote wa kule ward. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Ah, hizi za Mungu cheki, ziwa bebe. Ah, mikono juu twende, one leg game. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao.
Kauna nisikia, karibia ni kubless. Hini ama jens, cheki pia joma dem. Okoka nao, itabidi umeflow na verse. Walai, kicheki utabaki ukidance, ay. Okoka nao, kahi ngoma imeku nice, ay. Okoka nao, jiendo the most high, ah. Okoka nao, hizi vako Johnny fine, ay. Okoka nao, jo, usi feel shy, ah. Okoka nao. Ah, okoka nao. Ay, okoka nao. Yo, okoka nao.
Okoka nao, wacha wote wa kule ward. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Ah, hizi za Mungu cheki, ziwa bebe. Ah, mikono juu twende, one leg game. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao.
Tumsifu tu, tumsifu tu. Kila mtu hapa ndani sifaju. Yeah, kwa kiti amefurai. Jua na jua hingoma imem nice. Tumsifu tu, tumsifu tu. Kila mtu hapa ndani sifaju. Yako kwa kiti amefurai. Jua na jua hingoma imem nice.
Okoka nao, wacha wote wa kule ward. Leo ni lazima joka tambe kata nice. Ah, hizi za Mungu cheki, ziwa bebe. Ah, mikono juu twende, one leg game. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao. Ah, okoka nao.
Ao, ao, okoka nao, okoka nao.